Weni wangu tayari, nisha kubali, funga ndoa nawe. Tumesha pewa kibali, na wazazi, acha nringe nawe. Umenijaza imani, tangu na kujua, umenifanya nsijute mama. Unagawe kisirani, hata nkikuthi, ya chumbani anakuita mama. Punguza mashoga wanafiki kuwatembele, mana wanachekelea tukigomba naga. Unanikosha viboba masharo kuwapoteze, tena kuwachomole wakikutakaga.
Wendo my sweetie baby, I swear to God. My sweetie baby, I love you daily. Wendo chaguo langu.
Moja haikai, panga mbili nimeamini, wewe wanifaa. Nifunge vizuri yangu tai, nisije ninginia chini, nikajikwa. Tushakula kiapo, bila wewe, wenye shida na raha. Duniani wabaya wapo, tutapigwa mawe, tusikate tamaa. Unifai wewe, wanajifanya tini kujua, kitisha sema no. Punguza mashoga wanafiki kuwatembele, mala wanachekelea tukigombana. Na nikosha vipopa masharo kuwapoteze,